kabaka nkwagala watali kwejjusa omukwano gwogwo mungi bambi gwantwala nze yali agwamu essuubi nojja nonkolere byekisa bambi ddala kabaka olinaamanyi ngwakyusa ebikolimo n'obifula mukisa
www.mp3ugandanmusic.com.